Ain't that there? Kwa shimo simjanja miu anya nipate kifu kwa kitanda sinaga aya nipate rima na malaya kuwa kunywa kwa hang kuwa panya
niko visex napenda sex yani ni life adi ex napewa mess acha ni flex kaku ben super ben niko natue kadi en kuzamisha njulu beng nipeote ai ai nipeote
sex life
nipeote ai ai nipeote
sex life.
Nakula sai, dem wangu anataka nai, ingine minapanda nai, piga sex life tunacheza vizi, ae, napanga mademu, wakam tu vileo tupige shere, shere, na club tu ni wazi, mukuje vileo, mukuje na madenge, risasi ni moja naongeza mo, umeni utowanga na kwa kongo, sikuende nyumbani kwa mukoro, ulegeze mgo. Niko visex, napenda sex, yani ni life adi ex, napewa mess, acha ni flex kaku ben, super ben, niko natue kadi en, kuzamisha, njulu beng nipeote, ai, ai, nipeote,
sex life,
nipeote, ai, ai, nipeote,
sex life, real, kuichimba ni acha shimo lombo ala, kuichimba aditwe echo kifo ikimok minisha chimba kashimo ndazika nkua ndede kole maso atiplo cast the draw sezi toka draw mechidaka so na shawika oh my gosh ngoja kwanza ninde cho hakuna chao bro na ipiga dibo demo na mpea demo anaitaka demo menaitoa na zusharutisha bana amekasa na bila kuminya banana Casanova saini mechenjina
niko visex napenda sex yani ni life adi ex napewa mess acha ni flex kaku ben super ben niko natue kadi en kuzamisha njulu beng nipeote ai ai nipeote
sex life
nipeote ai ai nipeote
sex life. Party supati kwa maseme ndarim super nasty ashatepo na Hennessy avue pandi ni mzuke adindani yeah. Ni mzuke adindani ah.
Ni mzuke adindani.